Rando boy.
Unapogoma wanasema mbuzi kagoma kwenda. Zigomation nom nom. Onesha miuno ya kude, weka chini ya carpet. Nimesimama na bed. Kana gata nikikashika kwa umo, kana leta miguno. Mashala amejaliwa anavyo kwenda. Nikiwa nae na wika kama chogo,
kama chogo, kama chogo.
Nikiwa nae na sweat, na sweat, na sweat. Natokwa jasho na sweat, na sweat, na sweat. Kama Mariana, kamefanana na Mariana. Usinaiana, wala sujuti oh mama. Mariana, kamefanana na Mariana. Usinaiana, wala sujuti oh mama. Kanavorusha makeke, kitandani kama Pepe mlete ni mweke makeke. Kitandani kama Pepe mlete ni mweke makeke. Kana gata nikikashika kwa humo, kana leta miguno. Mashala amejaliwa anavyo kwenda. Nikiwa nae na wika kama chogo,
kama chogo, kama chogo.
Nikiwa nae na sweat, na sweat, na sweat. Natokwa jasho na sweat, na sweat, na sweat.
Oba boy, chopper.